tukale bata bwa ikwetu. Leo twende tukale bata bwa ikwetu. Wazeni wangu
ile miaka msimuru
kezi
inatimia.
Wazeni wangu
ile miaka msimuru
kezi
inatimia.
Huyu ndo baba mzazi, baba masatu msalama. Huyu ndo baba mzazi, baba masatu msalama. Huyu ndo mama mzazi, mama Nyafuru malaika. Huyu ndo mama mzazi, mama Nyafuru malaika. Ongera Kasimu, asani Kasimu na mkewe tatu. 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 Kwa kumlea Zedi Warufu, kwa kumkuza Mkurugenzi, kwa kumlea Zedi Warufu, kwa kumkuza huyu mkurugenzi. Heshima ya nyumba ni mke, heshima ya nyumba ni ndoa. Heshima ya nyumba ni mke, yani ni ndoa. Heshima ya nyumba ni mke, heshima ya nyumba ni ndoa. Heshima ya nyumba ni mke. Wapi Grace mke wa Zedi? Wapi Katende mke wa Zedi? Wapi Lilian mke wa Zedi? Wanasema wote wanampenda Zedi.
Haitebo, haitebo ya Zedi menoga. Haitebo, haitebo ya Zedi mekoza. Goma inogile,
imenoga inogile. Goma inogile, imenoga inogile. Zedi Warufu, amenoga nogile. Malima Mnyika, amenoga nogile. Hamadi Pembeleza, amenoga nogile. Seya Magesa, amenoga nogile. Abasi Msalama, amenoga nogile. Wanyanja Wasatu, amenoga nogile. Marigo Makuke, amenoga nogile. Mambura Kibuyu, amenoga nogile. Mayamba Mafuru, amenoga nogile. Kisani Mangaru, amenoga nogile. Tunda Hama, amenoga nogile. Kurwa Mtigandi, amenoga nogile. Boni Onyumba, amenoga nogile. Magoti Saile, amenoga nogile. Boni Nyakuyanga, amenoga nogile. Nyama Tupac, amenoga nogile. Janja Magat, amenoga nogile. Magungu Fumba, amenoga nogile. Isa Rambabani, amenoga nogile. Piusi Manyama, amenoga nogile. Asani Kapani, amenoga nogile. Sadiki Juma, amenoga nogile. Magoti Chifumbu, amenoga nogile. Misi Rashidi, amenoga nogile.
Leo twende tukale bata bwa ikwetu. Leo twende tukale bata bwa ikwetu. Wazeni Warufu,
ile miaka msimuru
kezi
inatimia.
Wazeni Warufu,
ile miaka msimuru
kezi
inatimia.
Ija chibine,
Mainyafuru.
Ija chibine,
Mainyafuru.
Ija chibine,
Mainyafuru.
Ija chibine,
Mainyafuru.
One blood makaka damu moja. One blood makaka damu moja. Gabu Hamisi, Juma Manyonyi, Abate Nyamakanga, Sumaili Manyonyi, Sendo Saidi, Dawa Wilson, Malaika Nyamikindo, Abdallah Etanga, Samba Etanga, Nyabage Manyonyi, Bita Etanga, Badili Etanga, Abate James, Samba Masatu, hey. wadogo wazedi, zedi wadogo wazedi, hawa ndo wadogo wazedi. Abdallah Etanga, Sakina Etanga, Fadhili Etanga, na wajomba, wajomba wajomba, na wajomba, wajomba wajomba, Hasani Kasim, hongera kwa kumlea, na mkewe tatu, hongera mama, Hasani Kasim, hongera kwa kumlea, na mkewe tatu, hongera mama, Mjomba Jumanne Kasim, Makoba Rukiko, Aruna Kasim, Saidi Kasim, Jomba, Dr. Chiwas, Maganya, Amisi Kasim, Mbage Masatu, Eliki Magwena, Dundu Nyajiari, Wilsoni Makonge, Alisa Ile, Dabi Chamba, Juma Masot, Mjomba, Magoti Saile, Mjomba, Useni Malaika, Mjomba, Daudi Chogero, Mjomba, Mahamudu, Mahamudu, Masatu, Mahamudu, Mahamudu, Masatu, Mjomba. Watoto, wazedi, watoto, wazedi, zamda zedi, kifungua mimba, malaika zedi, afswati zedi, Ibrahim zedi, Hassan zedi, Saida zedi, Sakina zedi, Rahma zedi, Tamrati zedi, Saida zedi, kifunga mimba, wajuku, wazedi, wajuku nao wazedi, Faida Tinyafuru, Afswa Tinyanyonyi, wapwa nao, wapo, wapwa nao, wapo, Nyonyi Afswa, Majibo, Monica Thomas, Anna Makobera, Nyafuru, Bwire Nyetabi, Mode Kito, Mama Zaki Zedi, Figere Gere, Mama Zaki Zedi, Figere Gere, Mama Zaki Zedi, Haya Figere Gere, Mama Zaki Zedi, Figere Gere, Tatu Malaika, Chausiku Malaika, Amisa Malaika, Lukia Malaika, Nosi Lukiko, Tinyaga Masatu, Kasta Makonge, Marijia Masatu, Nyamisi Nyajirari, Mezia Magwena, Tinyaga Masige,
Leo twende tukale bata bwa ikwetu. Leo twende tukale bata bwa ikwetu. Ozedi warufu,
ile miaka msimu
rugezi. Ozedi warufu,
ile miaka msimu
rugezi. Ija chibine, ija chibine,
mainya furuma,
ija chibine,
mainya furu,
ija chibine,
mainya furu.
Ijachibine,
Jandoa beach park, beach ya kijanja, beach park, ile beach ya kijanja, Matenya Modo, Diki Jera, Malinda Sadiki, Masini Chinga, Mabadi Mashauri, Josia, Marafiki. Marafiki wazedi, marafiki, marafiki wazedi, James Mugenyi, Sosoni Mandevu, Bera Doctor, Zema Jembe, Abasi sumuni Paida Malima mika Nambala mganya Kuinze wabona Karamze wanyama Hee Nabani kibwere Tini asika bende Mama mugi Hee Kea Mze wa madegere Brangeti mcheche Obati masatu Buzwiga Duma mtegi Nyamganda makoti Dr. Joji Na Dr. Sexy Sabato diwani Miki dadi Kasim kubwa Chalesi magoma Gera chalesi baba Chalesi magoma Gera chare diwani Kukumwezesha zedi Tena wewe ndo chanzo cha mafanikio ya zedi
Ah, shemeji
Saratunda,
shemera, shemera Mama Munira, shemera, shemera Mariamu Tunda, shemera, shemera Gaudensi Ezube, shemera, shemera Paulina Hamad, shemera, shemera Neema Misana Chemera, chemera, nema wawa mabeba Chemera, chemera, Suzy Andrea Chemera, chemera, nyangeta Lukasi Chemera, chemera, mafwele mkombozi Chemera, chemera, Amisa Amadi Chemera, chemera, nyambura dawa Chemera, chemera
MC Chemsha, Chemsha wa Chemshi eleho Chemsha, Chemsha wa Chemshi eleho MC Manguya Ah Manguya MC Manguya Ah Manguya
Jiwa pori Jiwa pori Jeni kokoro Kokoro Kamilioni Charanga
Leo twende tukale bata kwa ikwetu Leo twende tukale bata kwa ikwetu Zedi wa rufu
Ile miaka msingu
Mkurugezi
Zimatimia
Zedi wa rufu
Ile miaka msingu
Mkurugezi
Zimatimia
Ija chibine
Amainya furu
Ija chibine
Mainya furu mai
Ija chibine
Mainya furu
Ija chibine
Mainya furu mai
Ija chibine
Mainya furu
Ija chibine
Mainya furu
Ija chibine
Mainya furu
Ija chibine
Mainya furu
Ija chibine